ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na nubu bakibaza uko ababo bagiye murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango iki ni kiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kabanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse
agasaro kabuza kabona
turakira kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se ba nyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje
Karimbo yishwe na accident y'imodoka cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare ndibuka ko musaza wanje ariwe wagiye kumushyingura na papa
icyo gihe hari muhe mwaka
ntago mwibuka urumva n'imbere ya genocide yarafite umugore nawe yapfuye mbere ya genocide nyina wabo bana turimo gushakisha
none se bari batuye
bari batuye Kimihurura
iyo accident aho yabereye wabuhibuka hari abakubwiye aho accident yabereye
nibuka ntabwo ya accident aho yabereye ntibuka ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo
ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare
yego
icyo gihe na papa bari kumwe
oya bagiye kumushyingura urumva batanze itangazo kuri radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura
icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe
bari dutuye aho Kalimba avuka nanjye aho mvuka kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye naho nashatse I Kigali
ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kuyitwaga Imana
ye ni mu cyaho bari byumba mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi umurenge wa Rutare akagari ka Gasharu umudugudu wa Rwimbogo
ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana
uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura
yarafite umugore n'abana
umugore we yitwaga Saniya nyirabagwiza akaba mwene Bizagwira bari batuye rero Kimihurura
n'abana be hari abo wibuka
imfura yabo yitwaga Dusabe yari yarashatse Rwamagana hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga
umugabo w'i Rwamagana izina ryo urarizi
ntago tumuzi bose bari bakiri abana
na Nyampunga yari akiri umwana
bari bakiri abana
ese mbwira wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe
nari mfite imyaka 20
uba waruzi ubwenge
waruzi ubwenge
nta gakuru uzi kuyu Kigingi Nyampunga nta makuru yuzi
ye kareka
nyina ubabyara Saniya Nyirampunga nta makuru yuzi
Saniya yari yarapfuye
none se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana we yari mukuru bihagije wo gushaka
yari mukuru ntago muzi ntago mwibuka ni uko yanganaga ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse
iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasoro ka bugutse numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma ko kandwa kuzamo
kubashaka ko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 94 dusabe yari Kibungo nkuko bimbwira ariko Kigingi na mushikiwe bo ni babari ku kimihura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari bari aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga urumva ne wanabazanaga ntabwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe badufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 94 Sania yakomokaga iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu bari basigaye bashobora ko bakiriho
nibo duceka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfure ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana nye bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo hari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangane muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti yapfuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro byanjye mufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye ubwo kana muri komara habuze bizanye yire mu gisangane no kwatandukaniye kwiye tugaruka mu Mubanda ho barakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo ngo bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho ku cyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kumenya 25 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu wo muri Chamishi ngo gukira impunzi n'ibizano mu Rwanda mpamagara umuntu muri Congo Brazzaville ko agaba barakafite ajye kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo arazarambira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nimba uzagusanga amasaka nimba uzamujyana waba mwahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe tubwire aho tuzakamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asange mu nkambi yagiye kureba babashiki banjye bashakiye ngwiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenya hantu yagiye kuko ntabwo nzahamashiki baba ariko gikomeza zubahiriza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashobora kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ariko ntabashije kubabona noneho ubu ngo nyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari
Marigarita. Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu Segiteri Mukuge na Sterile Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Pape Chantal, umubirizi we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi uwo ari wo, umujyi uwo ari wo, icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bahishije kumenya gusa ngo ariko bashatse abagabo ariko atazi izina rye ry'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngo ari izina we yari kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura wo amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe gitero bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa agashyingurwa nyine hari mukoze
ukomere. Nongere ngaruke kuri mama wawe, wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari, uko amakuru ufitiye gihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru yo mu Rwanda.
Icyo namubwira ari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana kuko afite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari, mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose bari aho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Iyo ni n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaganaga mu rungo yaraje nawe arahari aciye umuhanga ameze neza nta kibazo, bose ni mama nimba ari kuyumva ndamwingira rwose yagerageza buryo ki atuvenyera uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari, twese abana nawe twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yamfasha akamenya neza rwose kwa gihumeka dashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko kundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagira icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire na Beatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ugurikira umva mu ntege ndamukunda cyane cyane ndanamukumbura nkabura uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo nkabiganiraga umubabaro mu mutasi nibuze wa mwijwi ryo mboka gihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane, we mwereza wacu pe twese twishimira kubona nawe kuganira nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki bane mushaje nanga mutoni na Beata bose bakumbuye baba bamutse tsitikarisa kutatubwira ngo ugiye gushaka kutatubwira amakuru buri munsi waba wanyishyuza ariko nizere buri nuko ubashije kumfasha biratambuka, wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri ishimire kunyumva.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'America?
Iyo cyo na gatanu naze kubabwira ko nyagiye kuza. Bafashe naho ndi kubabwira ati ko tubiye ko nagiye kuza. Igeze he? Eh? Yagenze gugu. Ntizwose telefone narayitakaje ntariko ndacyashakira uburyo ki ntabageraho ngo nkamenye uko amakuru yabo kise gukomeje gushakisha ijwi ryanjye. Kandi ko ndi kwahagira mu gasaro kaburaga naho kareba yuko bagufasha kumenya ahantu mama tukamubona. Buri muri buri munsi baba ambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndaza noneho ndetse ntangiye kuza muri njye kuko intego yari ya mbere kugira ngo bitambutse nawe bagere babonye ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye atarahari numva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura.
Ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki banyu bari muri Congo Brazzaville. Abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya. Kalisa Kalisiti, ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, ndagushimiye.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Tugeze ku nkuru ndende. Abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi. Munyana Yvonne ni umwe muri abo bana, nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire. Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, umudugudu wa Rurembo. Arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse.
Ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94.
Mwaburaniye he?
Abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa, yaraduhaye amateka yabo. Bagiye muri Congo bari batuye i Gikondo ubwo jenoside yabaye, nyine baba i Gikondo mu karere ka Kicukiro.
Abo ushakisha ni bande rero bambwire?
Harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre. Ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge. Twari abana batoya, hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo, urwo iyo baruwa nibo bayakiriye. Basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana ba mukuru we baba bararokotse barasigaye. Kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye. Rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya, basubije Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari.
Babeshye babizi neza kandi babishaka rwose?
Yego, barabishakaga.
Bagira ngo babagumane bonyine, hari inyungu ubona bari babifitemo?
Hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo. Urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze. Kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo, umvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye. Nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo. Amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu, yashakanye n'umukongomani, afite abana babiri.
Uwo nguwo ni Kampire Clarisse. Nawe se Haragira Imana Jean Pierre, hari amakuru ye waba ufite?
Yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika ni uwo nguwo.
Hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo? Umuryango wawe, mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo?
Oya, nabo ngabo nibo yatubwiye bonyine, abandi bo barapfuye.
Kuba bakubwira yuko Kampire ashobora kuba ari i Bukavu, icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunye Kongo kwa tuye muri ako gace kabukabu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 94 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka ngiye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kamire Kararisa yabaze ngiye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa aho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine twari batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga namwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndaruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dusiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubana na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezeho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwa kunda gusura Rwanda kunahi Musanze ya haje wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wa mugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe witwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none Munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1994 mu nkambi yari ahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka. Sibomana atuye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Gahara, kagari ka Nyagasenyi, umudugudu wa Gakurungu.
Yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti, hanyuma nsongera kumubona.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Icyuma gakene 94.
Ntabwo mbyumva neza. Turi mu 94, mama wawe asohotse agiye gutashya, ntiyagarutse, mwari mu nkambi.
Ntabwo
ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura.
Twe twaramubuze.
Wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe? Wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe? Wanganaga iki icyo gihe wowe?
Njyewe nari mfite imyaka 27.
Kwa ari mukuru n'iki wakoze kugira ngo umenye amakuru, umenye irengero rya mama wawe?
Narashakishije hose mu nkambi hose, na ngaho mu ishyamba hose ndamubura.
None mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda yakibagirwa aho yaturutse akarurongotana?
Ama yarwaraga hari ibintu bari muhari bese ibintu bitamaro zera munze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano. Yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki.
Icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye.
None
se ko mwari muzi yuko arwaye, kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze? Ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi?
Yarasanzwe n'undi ajya kushaka akagaruka. Twumvise ko nagenda ari bundi ariko agiye ntiyagaruka.
Icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane, nubwo bwa mwari mu nkambi. Iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo, kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi inkambi hafi aho, mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse, ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga?
Ntabyo twakoze.
Aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda, mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo, mubabwira muti mudufashe?
Nagiye nitoramfakisha hose mu nkambi ya Urunako, mu Suhura, hose turananjya hose birani turamubura.
Hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda?
Dutaha mu Rwanda kitwara hefi.
Mwagarutse mu Rwanda ryari? Imyaka 27 irashize. Umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka. Ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma, cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe, rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha?
Kose mwaturangije. Aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane, kuko twabuze irengero rye.
Abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania, muri kumwe ngaho mu Rwanda?
Turi kumwe bose barahari.
None mbwira, Sibomana wari umusore 94, mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora, urashaka ntiyarahari, urabyara ntiwamwereka abuzukuru, ndetse ntiwamwereka n'umukazana. Kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba, ubahute wabibayeho icyo gihe cyose? Wakibayehute wabishoboje iki? Izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima?
Izo nzira nazibayemo nyine mfite agahinda, kuko mama sigize muhamba, sigize mushyingura, sigize mbona n'umurambo we. Ni ukuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye.
Hari abana benshi bakurana icyo gikomere, babuze ababyeyi amaherere, nuko batazi aho bari, batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi, bamenye yuko igihe cyageze bagataha. Birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane. Hano ku Ijwi rya Amerika mu Gasaro ka Buraga, icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe. Tugize Imana, twagira Imana nitugoboka kenshi, ukabona abantu barabonetse, imiryango ikongera igasubirana, ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira
iki namubwira niba nyumva akari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph umwe n'iminani papa minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana ko twebwe abana be turahari etumunye twakwisima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangwa cya Tanzania kujya kumureba aho yaba ari
urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mwaka wa 1994 mu gihe cya genocide umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bitafishi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri genocide hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa kuko njye mama yari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya genocide twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherine wo kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikinera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
uwo marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferine yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuba ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
Orfene ko kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo genocide yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya genocide ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya
icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kuki wowe batakujyanye
nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye
reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba ku liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze nuwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu zinezi ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya yabi ari burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho ariko nagira ngo ubibaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho ukuze wibaza aho yagiye wibaza niba ariho cyangwa atakiriho uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuze uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye
uko nakoze mu buryo bugoranye mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure ubwenge bwanjye bwari bukiraho ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere ese ko nta bantu nabonye badutabaye ese kubera iki ngendo tubonana kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda
atangira gucuruza
atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago
ubona ubuzima burahindutse
mbona ubuzima burahindutse urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo njyewe kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njye nari naravutse mu buryo bw'ubunyendaro umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane
komera ndakumva
ubu nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho ntari umuntu nta buzima nigeze ngira
uwo mutware wawe muraganira akakumva akagushyigikira akakurema akakubaka akaguhoza ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima
no kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro mfite abana batatu
amen
nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi urumva nitakariza icyizere ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere noneho nkagenda natekereza kure
icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire yidukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntabwo bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabuhashyire uvuga uti ibinda muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cyo umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira iyo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufene kwa Gisimba abayiyoboye turakora na tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha ko kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wewe bakwita Fifi uwitwa Uwimana ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga uwawe ukamvuga ukwari ukamvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaho umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi izabaye nijuru
urakoze cyane nawe tuzarisangire
amen
Shaka gasaro kawe muzakabona
zero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kimpege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
zero
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 I Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu warubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa abandi bamubona Congo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa makuru yakakanya ariko nibo bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic polo se ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri traffic polo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene harukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabagugura inkoko yarasakuza gukabyumva uri mu rugo
none uyu mushiki wawushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa
yari umukobwa
nta mwana yari afite yarakiri umukobwa
yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 urumva yari afite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye waruzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani hari waruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye nanubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde waguhanga
akaba n'umama witwa Mama Shusho
Mama Shusho
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi nanubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye gihamya ya hari aho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye rwo yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabagaha naha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase aringafura nta cyo bigeze kubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha kumva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi noneho bazagusaba
ikibazo cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda n'ibyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati Mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saida ati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikaba hizi abutu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasi marahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migungu z'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika rya Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse mpaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismaël niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30 mutandukanye
namubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana akatwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze yimbipye mpitampamagara nikanga ko ariho
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba akongera akavugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana
Denise nange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko morana icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha ndishimye
urakoze cyane ndagusabira
nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ubeho umugisha
Agasaro Kaburaga karabonetse
ganiro agasaro Kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye mbashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127273 46 0 nongere ubiremo 001 202 43 46 0 naho ubutaha mwarimwe na Venuste nshimiye Imana
Agasaro
babwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye bose baza bakava mu muryango wa Rwitera ko umurage wabo ukaje tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriwe
Marume yaje kumufata aramujyana muri Arsenal kwa Gisimba ko twese twari bato barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ku ngondere sinigeze mbona n'abantu banadutabara
iki namubwiye ni uko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana twibwe abana be turahari tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangwa tugatangira kujya kumureba aho yaba ari
Karalisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho njyewe nubwo atanzi ariko zahari ndari ndiho na mukuru wanjye Kavakiri nawe arahari
Agasaro Kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya ahantu ukamubona turahari moto karahari turahari karahari umva ko turahari pe
ndakukunda cyane mana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo nta mubona ariko mpora n'icyizere ko ntako muba mutagize Imana kuba umugisha n'ishimwe